ndowoza abazima kuteerawo omukono ne bateme ekyambe watuula n'okajjala mu nze musaayi omutima ogukuba engwala wasaabala mayanja geeyeebuziba nga nkulaba kyamuli ndi ku mutala nkulinda mazima lwali lumu ng'enjuba egolooba n'osuula ennanga gwe yali ankeeza mu ssuula ng'emmambya ekyali nga ndowooza nti oba omulungi totuuke kati nkulina mu ttaano kasaabika ebiraka laba tuli eno twegiriza kulungula ntwale nkulungula gy'ogenda nagenda mukwano gwo nantalabika alabika kimuli kyandaku kasaabika ebiraka kulungula kulungula ntwale nkulungula gy'ogenda nagenda ntwala ndi kaliba kamondo mambula ntwale I will be short until the day we cross apart era luse tumbi ngolokoka nenkuba mu akafaananyi akaseera ako nakadaali w'embaga mwenaani senkada ng'onyumidde mu kasuuta kabbeeyi omukwano gwo nga mungi nfulubana nfulubana amapenzi go nga mangi njakirira twala mpola mpola tuntwala njabala kasaabika ebiraka nkula kulungula ntwale nkulungula gy'ogenda nagenda omukwano gwo nantalabika alabika kimuli kyandaku kasaabika ebiraka kulungula kulungula ntwale nkulungula gy'ogenda nagenda ntwala ndi kaliba kamondo mambula ntwale saabalangatira bwe kye bw'owulira nkuyitango jja nsooka ssuula nkesi kye bana abalindirizi banje bwerutoja owange mwoya amundabiddeko takubaleete amweva vailebo bw'oba tondabye nkubira kawuli oli tuzitwa tipo nkulukutira mu mutima enkalamatawadigoba nkimanyi buli lwenkulaba netabula amazina mwana mulenzi oli kutula ekiwato kasaabika ebiraka kulungula kulungula ntwale nkulungula gy'ogenda nagenda omukwano gwo nantalabika alabika kimuli kyandaku kasaabika ebiraka kulungula kulungula ntwale nkulungula gy'ogenda nagenda ntwala ndi kaliba kamondo mambula ntwale lino ndiyungisa kwanjala ono omwana anyirira sitaguna omuyigo gwange munaalaba kinaava muyeebiraka bigenda kulwana masajja okukumukira katamidde mwana waboobwe mwana gonjokesa amatantata omukwano gwogulinga nga toto kujoba sikyalina paana I will be your short until the day we cross apart kasaabika ebiraka Sanga writer concept